DJ 38K.
Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usichoki pana. Thanks God for giving. Kuto sikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kumegeni lepo. Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangali. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Wepa mana upate salari. Kila usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. True love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BB. We love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love. Jina ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe. Kule boy jeshi. Tena siku hizi wananita tembo. Jeshi. Hata weni jeshi. Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi.
Oh yeah.
Masai ukaruka, analinye nyekea. Chumba ni kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga. Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Mbela wima wima, ninatokea Kongo. Sinodile Gwajima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Tina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani, A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za mikando kama hautaki. Uno, pinde kama unakanda chapati. Asema uno, basirizo mbusha hati kwenye baki. Uno, manga dee, basi kata tarakibu, tibu. Usijepata ajali. Uno la chibu chibu, nina mkondesha zari. Uno la reisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna fari pupa. Popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza chaga. Uno. Dina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
I like a simple style. Mama choka umemeza kungu. And a dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi chana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
What do you, what do you?
Roll up, roll up, roll up, roll up.
Yeah.
Knowledge on the waka waka. Nam to na duka ta mata. Chakwaje ki mata mata. Nam chaka za chaka.
Na moja moja fika twende ndani. Kwenye bonge la uwanja kitandani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi. Na gotani, utani, utani, utani.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Nyuma wana makario. Kario, kario, kario. Temeke na kinodoni. La la mazesi na mwana nyamala. Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby carico. Kidogo chango do chango. Ongeza njonjo madokido. My sherry coco. Wabali dini peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa noto. My sherry coco. Nobody didn't pay your toll. He said to Patrick Moko. Babu Bibi Kuwa Noto.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
Paranawe. Hivi unasokota. Jicho lako lege lege linadondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha. Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa ya kemeka. Mweke wembe, takula kiporo. Nimesha penda siju mkasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vati dodoro. If you want to my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu ndachako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, koparidi nipejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mkoto.
DJ 38
my life, I will never leave you. Kama nikifa unizike. Kama nilioto bara, I wanna be with you. Ukipokuwa mimi nipike. Oh no no no, hola. Macho katari na karatu, na ilo shepu la kibantu. Na waza ni kuchore tatu, na usije ukariwa.
Inabana,
na na na,
wote inabana,
na na na,
yeah. Miamso, Jemialis, Nito, Ovachiquas, Rembo, Kalinabi Gambo, Ajagazaru,
Amira, Inavana Titan, baby, style I don't want for you. Gala wanna punch you, got your love. Knock, 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 knock out, okay? Put your body on me, go down, no. Let me say, let me say.
Yo!
Tanzania, huko kijijini Chitohori, hapa mujini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boy, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry, swara tano kupenda uliposiki, kama utani sinikaza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba, akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Yani mewaribu sana wengu.
Mkuu unafanya mazoezi nje hapo eh?
Ndio.
Nilikusikia nishakupa note ingia mazoezi.
No.
Say.
fitina za ndani ndani mara hamu anavimba atapendwa na nani makonde watanda himba nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji hey, now I make my paper and I bless my family pole walo nicheka enzi na vaga kanda mbili never usikate tamama na Mungu anakuona never usikate tamama angaika kila kona. I remember mama told me my boy binadamu wanawema watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni yalipe mabaya kwa mema jifanye ukumbuke uyaoni ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala magafa kaja mzungu Sara thank you my baby you love me you support me I love you too shout out to my nigga Joso Mipango Yabulanti chopa I got love for you nyama mkari buda na mchachambo mwambie tunapita so mikono juu najua maisha safari ni bado sitafikaga long way to go ila naiona fadhali kulala wakika na kula soka before debe kwa zizi alimbagara kandika kimara na kariyako geto na kibatari kiangazi masika jomvua vyote vyako. Now I make my paper and I bless my family pole walo nicheka enzi na vaga kanda mbili
you changed my life. I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Nishatoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yana nipara. Baby, I wanna you be my wife, oh baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife, Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Cooper.
She do, she do, she do, she do, she do, she do, she don't want nobody.
My baby,
I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way he don't got do. Beta, beta, beta. He got me seta, seta, seta. Anataka tuende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do want nobody.
My baby, she do.
Samahani sister, macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari, pare, vyatu, kule. Zilare, lare, kam kao tule. Jatu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby wezi kufanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongese, yongese, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba mkishalewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Hata mabubu wanapewaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Hata jambazi suguri na pigaga sauti. Tende taratibu kama unasinzia.
Yumba
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
hey.
Yumba.
Tende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase
yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase
yumba.
Oh, na, na, na,
funga
na,
funga
na,
mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Dore gumba happy. Yumba juu, yumba chini. Yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umelegea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takubara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Haupasue aldi wingi ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shusha vigongo. Mevalia usongo. Goma goma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mseka sema sense, sema go shampera mpera. Na meba sancho. choka na nyuma kafunga tela
asema baby hapo kati baby hapo kati hata mabubu wanatoaga sauti baby hapo kati baby hapo kati hata jambazi suguri na pigaga sauti
stop twende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
kiwa kalibu na kumbatia
yumba
matter from January to December.
Sweet like a mango, put your name for macho. I wanna be a jango. Unapokata ya nshe, kisigi no pega nshe. Kime nipanda mashetanshe, unavunikanda kifu anshe. Ukiwa ndati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Aba, ama kawaindati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanicha.
Maswari kan konida sipenda gima yowe.
kondomu akikuta mfukoni asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho nyasulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online una chati na nani. Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani.
Kama niki Pepe boy
Pepe
boy
Pepe
boy
like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want them, I go give you more. Jaga, jaga. Day to day, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Let's see if you walk on my best, now my day. Wanna pack a one pack a one Anita. Hey, when I'm boy, I just think you say. Wanna pack a one pack a one Anita. Hey, let's see if you walk on my best, now my day. Wanna pack a one pack a one Anita. Konde boy, chata kilase, wanapaka wanapaka wananita.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby short time.
Ainama,
hey hey hey, tonyesha ulivofunzo. Kutunza so sura so shepu mini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila. She the best my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama.
Maga kadamshi akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 ma
Singida Dodoma.
Kutoka zaman, kazu chobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajiza, nakapaka tambaka mezani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, katoto ketu kapo jiani. Uhakika mezi chisa.
Roke! Wakimita buzi ni chune. Tena ginga kidogo. Wamiya mirusi wanune. Ongeza mwembe mikogo.
Pendeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza. Adinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza. Adinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 ma
Mad girl nyuka upendeze vunja kabati. Inuka na ucheze wakone wachati.
Lala kifu wan baby deka. Sikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun unacheka. Kasa uteka chumba unaweka.
Lala kifu wan baby deka. Sikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun unacheka. Kasa uteka chumba unaweka.
So let me say
wakinichaguzi nichune tena ringa kia.
amependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi, kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza. Naye ni wanadamu, na dunia tunapita. Kama kupata kwa zamu, zamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho ataja nizika. Kila ningependa fahamu, haya mateso lonipa. Nina mwambieni, aloni njima mimi, ndio kampa ye. Sijisi vibaya, huyu mdogo anauliza, eti dadi mama mehama kaya. Cha kujibu sina, na baki tu kusema atarudi mama,
atarudi,
anawapenda sana. Hali yangu duni imefanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke, na watoto ni watunze. Ila siwezi mlaumu, wenda yupo sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa. Ila mwambieni, alioninyima mimi ndo kampa ye. Sijisi vibaya, huyu mdogo anauliza, eti dadi mama mehama kaya. Cha kujibu sina, na baki tu kusema penzi. Sirani shilingi baby, kupendana zamani ndo wanavyosemaga. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani, basi wanakumwaga. Ndo mana ukichelewa dukani, miaka moyo kanda ni dunaga. Nawaza isijamangi jirani, akakuanga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi, nakosa sintano kipande. Bora ni kuweke wazi, ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kiti kinafanya uripeni. Penda ingalisi na oh, 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 basi nyambi, oh,
mganga, swape tabu waganga. Eti uniroge, ya kazi gani? Zinga kipande cha kanga, uje tulicheze vanga. Kisha nikoge, unikande mapegani. Nishapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi hadi nika sina nyota ya tasa, ama sina bahati katika mapenzi. Basi nyoneshe unavyonipenda mwaya, unavyonipenda mwaya. Tenda mpaka onewa. Ichunge na peji za udaku ya semwayo ni ya uongo, akina Mangi Kimambi. Obopa na manyaku nyaku, maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote, nikikosa utangoja riche tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote, utogendo nyokongoja makonde chale. I wish you wone moyo wangu, ulivojawa makovu, wenda utanyone huru. Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto, haya ninayo yapitia. Ama nirudi utoto, imenisonga dunia. Eti kurwa bila doto, hivi ni wapi nitaanzia? Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kupota, mana hata usingizi sina. Mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
kakeji,
umeniganda mawazo. Yani mawazo kizunguzungu, ita napona panchungu. Mateso ni unamie, nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitanjoy. Kumbe najivua utu na heshima kwa watabibu waganga, nijue nini chanzo. Wenzako nipohoi, ama nyota yangu butu makari sina.
Hey!
Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Miendo moja wembiri, mbona sasa sikuni umenikimbia? Mie mwenzako kasabuni kichelema,
sweta kupangusa.
Jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa.
Yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha. Yani
mapenzi vita, sisi emu na chadema,
kila unia musa.
Imagine siwezi kupota, mana ata usingizi sina.
Sina
mwenzako watani okota, maji ya menizidi kina. Mwenzenu mimi
kakeji,
umeniganda mawazo yani mawazo kizungu zungu ista napona pachu mateso yurubie
Nitunge moka na suti Ama kijinzi cha kunibana The way you so cute Niki minaji karuchi Ndo mara ya kwanza tunaonana Mama tizo na picha Ulivyo baby face Angelina Michael Oh Michael Na zile mwengwe ista Mala udensi densi Ya kisoni Michael Oh Michael Ata sikiti kukufolo Na like na commenti kama kolo Mweza kwa unanyichanganya hey, Make it today na tomorrow Usije niwe kakiboro Yani ukani danganya hey, You de make me my heart go You don't know that Kukunda chane Wagaranyo Nataka tuonane Wagaranyo I'm waiting for you babe Wagaranyo Hola Aya nilikuwa tae Mama Afrika likuwa tae Do the dance Yeah 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 Limuwa tae Ame ni changa nya limuwa tae Wengine nisisi Yeah 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 Na mbuni ya nikumchota Emoji za makopa ingedere kuficha sura Mama tizo na picha Ulivyo baby face Angelina Michael Oh Michael Na zile mwewe ista Mala udensi densi Ya kisoni Michael Oh Michael Ata sijute kukufolo Na like na commenti kama kolo Mweza kwa unanyichanganya hey, Make it today na tomorrow Usije niwe kakiporo Yani ukani danganya hey, You de make me my heart go You don't know that I'm crazy for you babe Ola, Na kukuna chane Nataka tuonane
Twende safari Bila kujua la kwako ni mwendo kasi Tafa ukanipa jali Upweke umetawala nafsi Zako siku silali Naesabu mabati Kisa we Nafsi juti moyo wangu
Kupenda si kupenda
Sirudi makosa yangu
Kujinga wakati wa kwenda
Inachoniuma roho yangu
Kuwapa neno walenga
Manasi kwa posti Mazima kanipotezea
alipomaliza shida zake.
Ila bado sio mimi, kweli ndo yule alokuwa akisema alalia siku niona na kujilisha ya mimi yote ni bure. Nikamwita chaza chem, alinidanganya.
Zile meseji za kunichombeza zinaniuma roho, mara akinidekeza rajinjo. Kupasahiri hakupi unachotaka, ndo maana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili kukosa na kupata, wewe unanivumilia hata nikiwa sina. Mina jua wapo walosema unifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingoki kisiki, musijipeta. Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivuti kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama kochi ananiganda.
Njomana
napanda panda kama kochi na mpanda.
Minajua wapo walosema unifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingoki kisiki, musijipeta.
Kenyata wa Kenya, ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu mini ya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, unu manolo yupolo mpaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda shakani. Agiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mwogwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ule ni misuizagi kuzunguka.
One night, one night, one night is dead. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
One night,
hey.
One night is dead.
Konde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda. Sijidanganye umemkamata mtoto wa mujini, magoli mengi samaka, hata uzame chumvini. Ila kuna wazee wa migodi awagonga girodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jobi, kumbe yuko loji. Kwanza kona jaza mimba, woko jimu na jaza bodi.
What I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambov. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande.
Kwanza mapenzi amezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tuma pombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
One night is dead.
Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
One night is dead.
Sikuizi kupenda benda kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night is dead.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K.
Asa baby nipe, sakungata makucha, unapandisha unashusha, mida inazwenda.
Mbuzi kafa kwa bucha, mbona sauna ya yusha. Ukichelewa tasusa, na kusogea kwa jepa.